Radio Pulpit, 657 AM.
Kunohlelo lapho sithi khona mphatlalatsane ngithathe leli thuba mlalele kuseni ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi yethu Jesu Christu waseNazareth. Ngiphinde ngibonge leli thuba kubahle nhlapho ukusibusisa ngalo ekuseni kungolwesihlanu. Bahle nhlapho, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu ke akwenze kahle. Siyaqhubeka emlaleni nesihloko sethu lapho sithi khona, How do I share my faith? Ngingabelana kanjani ngokukholwa kwami na? Ivikele ndlule siye saphakamisa imibuzo leyo esidibana nayo abantu abasibuza yona, nje ukuthi uNkulunkulu uyaphila, iBhayibheli into efana nalokho, ububi obukhona ezweni, umlando kaJesu, ukufa nokuvuka, into efana naloko mlaleli. Izinto esidibana nazo lezo. Enginethemba ukuba bona ababuza le mibuzo bafuna incazelo. Kepha kuba khona labo ke ababuza ngenxa yokuthi kuyabuzwa phela, noma befisa ukuhlekisa ngawe noma ukuhlekisa ngokukholwa kwakho, okuzokwenza ukuba phela ungasaqhubekele phambili, nawe ubone ngempela ukuthi cha, lento ayikho. Kuba khona ke nemibuzo nathi esingamakholwa sizibuza yona. Sizokhumbula ukuthi John the Baptist asejele wezwa ukuthi kukhona uJesu, kanti futhi uJohn the Baptist uye owayememezela ukuthi uJesu uyeza, uMesiya uyeza. Kwathi ke uMesiya efikile ke wezwa ngaye uJohn the Baptist, wayesethumela ke isithunywa kuJesu ukuthi siyombuza ukuthi Jesu Mesiya unguye lo ebekukhulunywa ngawe, noma kumele silindele omunye na? Nginethemba nalokho ukuthi uJohn the Baptist wayenelungelo lokubuza lowo mbuzo, ngoba uma ufunda ku-Old Testament, iBhayibheli liyachaza ukuthi uMesiya uzoza khulula abantu emajele, abantu efana nalokho, ngendlela i-Old Testament ibeya ngakhona, ikhulula abantu ebugcileni. Kodwa-ke manje-ke uJohn the Baptist usejele, uyezwa ngoJesu ukuthi uJesu khona, uyashumayela, uyaphilisa, usethi awu, mina ngisejele, lo Mesiya ozosikhulula kuko konke kumele aqale ngami. Mhlawumbe ubesho kanjalo, kumele aqale ngami phela, ngoba yimi ebengikhuluma ngoMesiya, and abantu bazobona la kimina ukuthi ngempela uye ngempela. Kodwa-ke izindlela zikaNkulunkulu kazifani nezindlela zethu thina bantu. UJesu akazange athi yimi lo abaprofeti bebakhuluma ngaye, yimi lo wena John the Baptist okhuluma ngaye. Akazange kusho lokho mlaleli. Wavele wabuyisela impendulo kuJohn the Baptist ngesithunywa sakhe ukuthi ambomtshela ukuthi impumputhe ziyabona, izishosha ziyaphakama, ithuli ziyezwa. Wandlulisa nje lowo mlayezo lo, kwaphelela lapho, waqhubeka nomsebenzi wakhe. Mhlambeni nawe mlalele, njengaloku umbuzo, imibuzo le isaqhabuka even today. Abanye baze basho bathi uNkulunkulu unamandla, uNkulunkulu wenza imangaliso, ziplay imangaliso, ngoba nabo COVID-19 baqeda abantu. Even now amakholo afaka ifonyo asaba sona lesi sifo esibhubhisa abantu, esiqeda izwe lonke. Kuba khona le mibuzo leyo mlaleli, which ba right. Kepha ke izindlela zikaNkulunkulu azifani nezindlela zethu thina bantu. Nawe ke unelungelo lokubuza lowo mbuzo. Mhlawumbe ungasho ukuthi ngiphelele umsebenzi, angitholi imisebenzi, ngibhekene nobunzima, kepha uphi lo Nkulunkulu okukhulunywa ngayo? Unelungelo lokubuza lowo mbuzo loyo, right. Kepha ungaba wrong uma ubuza maqede bese ubuyela emuva ushiya uNkulunkulu. Kuyosounda esif ngathi ubungamthandi uNkulunkulu, uze nje kuNkulunkulu ufuna ukuphiliswa, uze nje kuNkulunkulu ufuna akuprovidele imali, into efana nalokho, uze nje kuNkulunkulu ukuthi uphile kahle, uthole umsebenzi, kepha hayi ukuthi uyamkhonza. Ake ngiqhubeke. Kufana nemishado encike kakhulu ezimalini, ushada nje umuntu ngenxa yokuthi lo muntu ashada naye una 1 2 3 4 5. kuyothi ke uma esendlondlobala ke naye abe nezinto zakhe bese uyaphela umshado abanye ke bashada ngenxa ukuthi abakhona ukuzenzela izinto zabo bancike ekutheni abanye abantu babenzele zona abazoshada nabo kungabalingani ama expectations aba expectile emshadweni uma abantu sebaphelelwa imisebenzi uma umlingane esephele eselahlekela umsebenzi nemali seyiphela nomshado uyaphela akuwona umshado loyo umlaleli umshado ukuthi umuntu uyamthanda regardless kwenzekela ini nakuNkulunkulu ngokunjalo ke umlaleli Siyakhumbula ukuthi uHabakuku wathi nanoma izimvu zingashabalala zingaphela nanoma umkhiwane ungathela izithelo kepha mina ngiyakumkhonza uJehova ngithe kuwe unelungelo lokubuza ngobunzima obhekana nabo kepha ke lobo bunzima obhekana nabo ungabuzi macede bese ubuyela emuva ngithe kuwe iyo sound esifungathi Ubungamthanda uNkulunkulu ubuthanda izinto zakhe ubuthanda izinto lezo uNkulunkulu azokwenzela zona uma sekungasenzeki ubiyele emuva akusilona uthando lukaNkulunkulu lolo akusilona uthando uNkulunkulu alo expectile kuwe ngakho ke ake sifunde ke umlaleli ngenxa yesikhathi sifunde laphayana ke kuPeter wesibili chapter 3 bese ke sithi ukufunda laphayana ke kuverse 9 Siza ukuthi uPeter yena uthini uMpostoli Petro inkosi ayilibali ngesithembiso sayo njengalokho abanye bathi kungukulibala kepha iyanibekezelela ingathandi ukuba kubhubhe namunye kodwa ukuba bonke beze ekuphendukeni yiloko okwenza ukuba siqhubeke njalo umlaleli sikhulume ngokukholwa kwethu kuNkulunkulu ebantwini ehlobeni zethu kubangane bethu abantu esisebenza nabo siqhubeke umlaleli nanoma isimo sinje kepha ake siqhubeke uNkulunkulu akalibali ngesithembiso sakhe njengalokho abanye bathi kungukulibala kepha uyasibekezelela ukuba sifinyelele sonke ekuphendukeni Kwangathi uNkulunkulu angasiza umlaleli, kwangathi uNkulunkulu angasibusisa, siqhubeke njalo esikhulume ngokukholwa esinakho ebantwini ukuze nabo amehlo abazovuleka, bamamukele uNkulunkulu enhlizweni zabo, bamethembe, bakholwe uyena. Kenxa yesikhathi, ake sithi ke ukumala umlaleli, sizoqhubeka ivikelizayo, ngiyithatheke le ntambo, ngiyiphindisele kubahle, bahle, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu ke akwenze kahle. Bye-bye, Lapeka.
Faith, hope, and love. Experience victory in your life on 657 AM. Radio Pulpit's Facebook page makes you more a part of the station than ever before. Now you can give your opinion regarding our programs or even contact your favorite presenter. You can get the latest news and existing programs and communicate with other listeners. Come on, let your fingers do the talking on Radio Pulpit's Facebook page. It's interactive and dynamic. Just visit facebook.com/Radio Pulpit.
For there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.